You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
arinta socdaalka ama soo galootiga dalka yimaada ayaa ah mowduuc kulul oo doorashadan looga doodo iyadoo xisbiyada kala duwan oo ay qeexaan siyaasadahooda ku aadan arintaasi. Codbixiyaasha ayaase dhankooda ka dhiibtay aragtida ay ka qabaan arintaasi. Cod aruurin gaara oo s b s news ay samaysay ayaa lagu ogaaday in ka badan 3 meelood dadka la wareystay ay mudnaanta koowaad ka dhigeen in qofka soo galootigaah uu noqdo qof shaqo heli kara ama shaqayn kara marka la go'aaminayo dadka soo gala dalkan. Inis Janif oo ah gabar ay taabatay Islaam Nacaybku sidoo kalena bulshada u dooda lana shaqaysa muslimiinta takoorka la kulma ayaa sheegtay inay la yaabtay in Australiaanka intooda badan aysan diinta qofka muhiimad weyn u ahayn marka la go'aaminayo cidda Australia soo degaysa ama la soo gelinayo.
Personally, I was told when I was 19 years old when I applied for my first job that I could have it as long as I stopped wearing hijab. Now I see that religion is not seen so much of a barrier.
Waxa la igu yiri markii u horeysay oo aan shaqo codsaday waa lagu siinayaa shaqada laakiin waa inaad hijaabka iska bixiso. Haddana waxaan u jeedaa in diinta qofku aysan caqabad weyn ahayn. Waana wax lagu farxo. Cod aruurintan oo laga qaaday ku dhawaad 1000 qof ayna SBS to hawlgelisay ayaa dadka ka qayb qaatay la weydiiyay inay liis ku qoraan 3 ama waxyaalaha ugu waaweyn oo ay mudnaanta siin lahaayeen in lagu cabiro dadka dalka imanaya. Shuruudaha ay dadkaasi doorteen ayaa waxaa ka mid ahaa in qofku ku hadli karo afka Ingiliishka, inuu leeyahay xirfad shaqo oo uu haysto shahaadooyin, una fahmi karo dhaqanka ama qayimka Australia, inuu haysto lacag uu maal gashado oo ama ganacsi ama guryo ku maal gashado, da'da qofka, iyo waliba in dad hore ay ugu joogeen qofka dalka uu ka soo jeedo iyo diintiisa. Xirfad shaqo iyo shahaado ayaa ahaa kuwa mudnaanta koowaad la siinayo, waxaana ku xigay fahamka qayimka Australia. Inuu qofku Ingiliish fiican ku hadlo ayaa 3 gashay. Waxaa kaloo ka soo baxay cod aruurinta in diinta qofka iyo halka uu ka soo jeedo aysan qiimo badan ku fadhiyin. Natiijada guud ayaa waxaa ka muuqday in shacabka Australia intooda badan ay soo dhaweynayaan dadkii dhaqaalaha dalka wax ku soo kordhinaya, midabkay doonaan ama diintay doonaanba ha haysteene. John Alexander oo ah xildhibaan liberaal oo laga soo doorto kursiga Benelong ee magaalada Sydney ayaa sheegay in natiijada ka soo baxday cod aruurintan ama daraasadan ay tahay wax lagu farxo.
I'm relieved to hear that because I'd hope that we wouldn't ever discriminate on the basis of religion.
Niyadda aniga runtii iigu qabowday inaan maqalo arintan sababtoo ah waxaan mar walba rajaynayay inaynaan dadka ku takoorin diinta ay haystaan awgood. Chris Gambian waa musharaxa xisbiga Labour-ka ee kursiga Banks, wuxuuna sheegay in barnaamijka socdaalka ama soo galootiga Australia lagu saleeyo yaa wax ku soo kordhin kara dalka.
Comes down to exactly that. Will you come here, make a contribution to this country, build a life?
Waxay ila tahay in marka dadka la weydiiyo doorkee soo galootiga ka qaadan karaan ama doorka soo galootigu muxuu noqon doonaa, jawaabtu waa taas: qofka dalka wax ku soo kordhinaya, nolol ka samaysanaya, Australiana daacad u ah. Violet Romeliotis waa madaxa Settlement Services International oo ah hay'ad ka caawisa dadka soo galootiga siday dalka u degi lahaayeen. Waxayna sheegtay in kastoo shaqadu muhiim u tahay aqlabiyadda dadka dalka yimaada, laakiin qaarkood ay wajahayaan caqabado ah in la aqoonsado shahaadooyinkooda.
Many have qualifications that immediately they can get into jobs. They might want to have a particular degree.
Qaar badan ayaa haysta shahaadooyin ay markiiba shaqo ku heli karaan. Waxaa dhici karta inay doonayaan in degreegooda la aqoonsado, laakiin waxaan ogaanay in shaqo bixiyaasha aqoonsiga shahaadadu aysan muhiimadda koowaad u ahayn ee in qofku uu shaqada qaban karo oo uu yaqaano ay muhiimadda tahay uuna ku habboon yahay shaqada xirfadiisana loo baahan yahay. Inaas Janif oo si dhow ula shaqeysa soo galootiga cusub ayaa sheegtay in qaarkood ay wajahayaan caqabado ay ka wajahayeen xagga shaqada dalkii ay ka yimaadeen, ayna isla sababtaas tahay tay Australia u yimaadeen. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in dawladdu taageero ka muujiso arrimahan.
skills and qualifications are important, I think, to become part of this society, but also to keep in mind that
xirfadaha iyo shahaadooyinku waa muhiim, laakiin waa inaan la iloobin in dadka qaarkood aysan fursadaas heli karin ilaa duruufahooda wax iska bedelaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.